kuna vitu mingi huku nje kali, lakini si zote legit.
Zangu hukonga legit. Check it. Legit. Zangu hukonga legit. Zangu hukonga legit. We go.
Yeah.
Taki zambu akni buda, zangu na dai legit. Yeah. Cheki mikono buda, ngoto na dunga legit. Tlaka na toka moyale, vicho na pata legit. Yeah. Msupa lazima sura, na haga ikue legit. Lazima. Legit, yeah. Legit, yeah. Zangu hukwanga legit. Legit. Yeah, legit, yeah, mboka na chapa legit, check, legit, yeah, legit, yeah, yeah. Zangu hukwanga legit, legit, yeah, legit, yeah, mboka na chapa legit, lazima, zangu lazima zifit, legit, drip ni safi zangu na zishit, Bottega na Birkin bag, yeah, stick, fashion killer, I'm a Gucci fiend, my biz legit, the streets I quit, lakini mashori na uzi ya dream, tire kwa wingi na nina receipt, kama lina seat, judisha viswim, luku matata, the devil na Prada, hakuna matata mifuko Kenyatta. Aim legit, swezi kuhata, ninafuata NASA na target ya Saturn. East to west, natupa matao, nafuatwa na crowd, tazani ni Santa. Bado nazoza, ninashika rounds, bazi na shutdowns, Tokyo te yangada. Naweza jump out the frying pan, kwa sababu I'm hotter than Wellland. Kwa booth ni aso na raise hell, lakini talanta ni heaven sent. Went legit for the very best, nina future kwa minds ku gang bang. Ninafuata hicha kila siku man, ever ready kama dry cell. Staki zambu akni buda, zangu na dai legit. Yeah, cheki mikono buda, ngoto na dunga legit. Plaga na toka moyale, vicho na pata legit. Yeah, msupa lazima sura, na haga ikue legit. Lazima. Legit, yeah, legit, yeah, zangu hukwanga legit. Legit, yeah, legit, yeah, mboka na chapa legit. Check, legit, yeah, legit, yeah, yeah, zangu hukwanga legit. Legit, yeah, legit, yeah, mboka na chapa legit. Lazima. I keep it a honey the hack, so ninakata milango alitaka close. Ninataka iyo gandhi nataka do, vitu na die only G's doom. Sipati ya zarani, hip hop paparazzi, a nigga too flashy can be for a gani. Na chapa trees, I'm hitting madani, na laki malaki ya watu na ganji. Natema bila samahani, mateko rosi vya toa rangi. A nigga chilling with the Nazi, huku mita, they call me a fancy. MC na hammer, you know you can touch this. Wana kistanta, kuna chambwakni, that is a Monday to unique bread. Pate na girl, them super she bad. Living kwa highway, my foot on the gas. Sticking to my lane, I keep up kwa check. Fresh drip on a break necks, with a bright future on her back end. Queen Sheba with a fine face, make a nigga seize, kutumia brain. Suck it right back, kuna earthquake, make the earth plates, zote zina break. Legit, yeah, legit, yeah, zangu hukwanga legit. Legit, yeah, legit, yeah, mboka na chapa legit. Check, legit, yeah, legit, yeah, zangu hukwanga legit. Legit, yeah, legit, yeah, mboka na chapa legit. Lazima.